chiquisillo.
Axilo no swasha lenzizwa nishukeveve lwendoda kodwa intumbi lenhliziyo. Axilo no swasha lenzizwa nishukeveve lwendoda kodwa intumbi lenhliziyo. Shabangani bami ukuthi le ndoda ingehlule
inhliziyo yami wangilahla kuleli bhungu.
Uhambo, uhambo, uhambo qaphele. Qaphela, qaphela, qaphela nhliziyo. Ubo qaphela, 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 qaphela nhliziyo. Ubo qaphela, 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 qaphela nhliziyo. Ubo qaphela, 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 qaphela nhliziyo. Uhambo, uhambo, qaphele.
Inhliziyo yami wangilahla.